This is Wise Empire, ladies and gentlemen.
Hunter Nation, yo.
Majima saviso gandor, chuchote beta makalishwa ugor. Poke si jona kasor, kikilala nitakula takiboro na. Vile mashirani na kwa bedi waliweza kapambani. Ado ado kama eminado. Oh baby,
baby.
Seme baby,
baby.
Oh dali,
dali.
Seme dali,
dali.
Nyonga nyonga nenda kafunge kiwewe,
yeah.
Kama niko mengi ya kati tuichezi,
yeah.
Itango sika nali supula pere.
Akitembea kwa maringo kama Kobe.
Oh baby.
Anaburuza moyo wangu mzobe mzobe.
Oh baby.
Namuita darling mama sugar sugar. Kama masai na kata mbuga. Yeni asali jisalivyo noga. Kama dono gali bila mboga, eh. Mimba teka mwezako. Ya Mungu na laki yapo. Inawewa leo na kesho. Chakututenganisha kifo.
Pula pere. Oh, silly.
Dodoshi. Baby, dodoshi.
Aga, aga. Oh, baby.
Dodoshi.
Eh.
Baby, dodoshi. Dodoshi.
Moja, moja, baby.
Baby, dodoshi.
Ay, ay, ay.
Dodoshi.
Waso tupenda shamba
yo. Baby, dodoshi.
Ah, oh, baby.
Dodoshi.
This is Wise Empire, ladies and gentlemen.